Unishinda
Unishinda yote Baba
Unishinda
Unishinda yote Baba Unishinda kwa ajili yangu
Unishinda
Unishinda yote Baba
Unishinda
Unishinda yote Baba Unishinda yote Baba Unishinda kwa ajili yangu
Uliacha utukufu ukafanyika mwanadamu ukaishi kati yetu kwa utukufu na ukweli msalabani pa aibu ulisema yamekwisha ulisema yamekwisha ukashinda kwa ajili yangu uliacha utukufu Ukafanyika mwanadamu Ukaishi kati yetu Kwa utukufu na ukweli Msalabani pa aibu Ulisema yamekwisha Ulisema yamekwisha Ukashinda kwa ajili yangu
Ulishinda yote baba
Ulishinda
Ulishinda yote baba Unishinda yote baba Unishinda kwa ajili yangu
Unishinda
yote baba
Unishinda
yote baba Unishinda yote baba Unishinda kwa ajili yangu
Makosa ulikamatwa
Yesu
ukateswa kwa ajili yangu Yesu ulinyamaza kimya ukatekeleza wajibu wako ulichukua dhambi zangu ukanishindia msalabani
Yesu
ulishinda ya ulimwengu ulishinda hata mauti baba
ulishinda yote baba
Unishinda
yote baba
Unishinda
yote baba Unishinda kwa ajili yangu
Unishinda
yote baba
Unishinda
yote baba Unishinda yote baba Unishinda kwa ajili yangu
Ulichukua ufunguo
Ulichukua
wa mamlaka Ukanipa mkononi Ushindi wangu
Ewe Yesu
Leo nakuita
Yahweh
Ushindi wangu Wewe ndiwe baba
Baba yangu
Nakutukuza
Ulishinda yote baba
Ulishinda
Unishinda yote baba
Unishinda
Unishinda yote baba Unishinda kwa ajili yangu
Unishinda
yote baba
Unishinda
Unishinda yote baba Unishinda yote baba Unishinda kwa ajili yangu
Asante 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 sana asante yawe Asante sana kwa wokovu Asante 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 sana asante yawe Asante sana kwa ushindi Asante 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 sana asante yawe Asante sana kwa uzima Asante 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 sana asante yawe Asante sana kwa amani Asante, asante, asante Baba, asante sana.
Asante Yawe kwa ushindi.
Asante, asante, asante sana, asante Yawe.
Asante sana kwa wokovu.